should be right.
On that,
uzuri wako tu umeziteka hisia. You are so beautiful, haki ya nani nakwambia. Kwenye mamia na makumi, we namba moko, na penzi letu ni tisini, yani ni la moto. Si unajua mimi kikuonaga na kuwa chizi mixa na pagawaga. Si unajua vile na kupendaga, na moyo wangu kwako nisha ubwaga. Tell me baby, nambie, because I'm the bad man. Nimejipata, nini unataka, muni takupa. I'm the bad man, nimejipata, nini unataka, muni takupa.
Itakuwa new day,
itakuwa new day. Itakuwa new day,
itakuwa new day. New day, itakuwa new day,
itakuwa new day. Itakuwa new day,
itakuwa new day. New day, itakuwa new day.
Mtazamaji kula chuma, najua penzi letu linawaumaga. Kwa jinsi tunavyopendana, roho zinawauma. Hawataki hata kutona, roho zinawauma. Tell me baby, niambie, because I'm the bad man. Nimejipata, nini unataka, muni takupa. I'm the bad man, nimejipata, nini unataka, muni takupa.
Itakuwa new day,
itakuwa new day. Itakuwa new day,
itakuwa new day. New day, itakuwa new day,
itakuwa new day. Itakuwa new day. Nimejipata, nini unataka, muni takupa.